abakugu mu byenfuna bawadde bawabudde kampu n'ebitongole ebikola mu kutereka n'okukunganya ensimbi ez'abantu okwongera okusiga mu nkola ez'okulwanyisa obubbi obw'oku mutimbagano naddala mu kiseera ng'eggwanga litandise okujjumbira enkola eza tekinologiya ow'omulembe ng'asinziira mu lukungaano lwa banka ya Absa kweyanjulidde embaliza n'ensaasanya yaayo omwaka gwa 2025 Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa banka eno Keith Kalyejjira agambye nti okusiga ensimbi mu tekinologiya ow'omulembe n'okukuma ensimbi z'abantu nga tezibbiddwa bafere bemu ku ebyo bye basinze okusimbako amannyo.
And provision security officer and chief information officer to the management committee. So these measures really help to ensure we protect our customers, our data, our brand as we accelerate digital transformation. You know, there's always a saying that getting people's money is easy, keeping it is relatively easy, lending it relatively easy, but collecting it is the hard part. And so this is the money that we lend, and you know, the world moves towards the cycle. We have a lot of people out there.
Zenkulu wa Absa Bank Uganda David Wandera na okulira entambuza emirimu mu banka eno Mike Segwaya bategezezza nti bakoze obuwumbi 673 omwaka oguwedde era bwe bamaze okusasula emisolo gya gavumenti gyonna basobodde okusigazaawo amagoba ga buwumbi 222. Bano bategeeza nti ebyenfuna bya kampuni ne bakasitoma baayo byeyongedde n'ebitundu 29 ku buli 10 zetriyoni zinnya n'obuwumbi obusukka mu 9 mu mwaka oguyise.
Driving disciplined execution and unlocking growth through innovation. First, customer trust. Growth in deposits is ultimately customers choosing Absa as their long-term financial partner. Capital discipline. We were very intentional about where and how we deployed capital, focusing on the productive sectors of